Sithe masuka lapho. Sathi bakhiphe Moses.
Baby.
Nabatalabet. Sihamba nabashabet. Ngiyamkhalela mama othi maka enkonzweni ashiye ingane zakhe ekhaya azashekisa isigqoko ngenkonzweni yabafazi kanti ingane zisele ebholeni. Kuyazwakala abazalwane, inqaba yikini bantu abadala, khulisa umntwana ngendlela azathi noma semdala amesuki kuyo. Nisibona namhla sigquma-gquma, sakhuliswa ngendlela efanele.